ganacsatada ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatan hakaday gelisay dhaqaale darri baasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay hawlo kala duwan dowladda countiga Wajeer ugu qabanayeen. Tobankii sanad soo dhaafay ayaa haatan aysan jirin wax rajo ah in lacagtoodaasi la yeeyo haatan. Dowladda countiga Wajeer u sheegtay inay helayaan
Cabdi Nasir Kontoma, chairman of Wajeer Business Community, Chamber of Commerce. Magaalada way xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale lahan intaas uma wax kale meesha kama jiraan. Maxay la lacagtii hadii bending bill kala bixin lahayd dadkii la soo siin lahayd dhaqaalehii waa iskor ay maal lahayd. Lacagtii circulation keeda ma jirta. Hadii aad fiirisa annaka industry aan leena malaha, industry geen waa county, countygii lacagtii ka soo baxda wili townka wax soo gale malaha.
Xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsi ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ka adeeganaya dukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo socodka guud ee countiga Wajeer ayaa haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka la iyo haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka countiga Wajeer soo food saaray.
Cabdi Cabdibashaar, waxaan ugu magac dheeray baabuur, waxaan ka shaqeeyaa jidkan Tarbaja, maadaama aan subaxan soo kaagacnay inaan usoo kacna gaalashaa inan rarana. Magaalada dhamaala waa naga xirantahay, gaare meel aan ka rarana ma laha, dhib noocaasaan nahay, meel aan u kacayna meel aadayna ma aqaana, dhibkaas noocaas ku socdaa gafanaaga raashinaan rarana odbas aan u socona naga waraashaan waa gaalaan iskii qaraabna matatiyoolaan wadanaa doktoro dhinka aad rabna anaga tuulo dhonki dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriirin subaxan, meel aan gaari ka rarayna ma naqaana anaga waa yaabannahay. Marka gafanaaga Wajeer waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha xalliya, ha noola furo dugaamaha, raashinka inaan rarana, shaqadayna aan wadana.
Gobanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga Wajeer, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka hadda lacaga la siila leeyahay oon ogsoonnahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-17 ay wax ka maqnaayeen sida assembligaan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragti wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonnahay maaragti in projectile B ay sameeyeen si waxaa jira oday kulli aad iyo aad TV-da lagu soo sidaado oo meel yirada Bosicha biyo soo jiro, wax lagu noocaan waa wixii aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo sax ah aan bixinana ma leh, because waxaasi inta badan boqolkiiba 95% 99% waxa ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo. Dadkan buuqa badan waxay ka buuqayaan wax la yiraa water tracking anaga sidoo ku cadeyn karna hadda ma leh, midaan oranayna reportka soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan, waxayna aaminsannahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deymaha haatani lagu leeyahay countiga Wajeer la wada bixiyo.
Wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaan, haddana waa inaan ku bixinaa farsan hal mar kuma bixin karo, budgetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan budget gelino, wixin budgetka gelino baan wax ka bixin karnaa. Marka demonstration been nimbi lagu bixinaa ma leh, taasaan rabo inaan ku cadeeyo. Hebela demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina maaha, midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ee la soo geysiya nasruuyin kale aan ogeyn, in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walban wixiisa inay saxsiini kaleen in la fiiriyo.
Isku soo dircelyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaas ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajeer. Dowladduna waxay qirsan tahay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegto warbixinna kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo kaliya loo wada siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo kaliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.